Ekisa kya Mukama kyaluberera, embeera ze bwe buwanguzi. Alagira ekigambo kye ne kikolebwa, buyinza bwoyo bunywerera ddala. Aha, aha, Mukama yeewuunyisa. Ekisa kya Mukama kyaluberera, embeera ze bwe buwanguzi. Alagira ekigambo kye ne kikolebwa, buyinza bwoyo bunywerera ddala. Aha, aha, Mukama yeewuunyisa.
Ekisa kya Mukama kyaluberera,
embeera ze bwe buwanguzi. Alagira ekigambo kye ne kikolebwa, buyinza bwoyo bunywerera ddala. Aha, aha, Mukama yeewuunyisa.
Ekisa kya Mukama kyaluberera,
embeera ze bwe buwanguzi. Alagira ekigambo kye ne kikolebwa, buyinza bwoyo bunywerera ddala. Aha,